We.
Classic music.
Sai nataka mtu ananipea peace of money. Peace of mind niko nayo.
She call me on my phone na nakuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napikaga vitu special. Special for you girl. Niwe unanizimaga michechetu. Tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is, yeah, yeah.